ade fo ya mama chin e de ba ba bo awadwe de isune mo som fo sa koto ne na me ne mo e di dwuma de yi ye din tia e fure go na nim onuma hin wan nim e de premo anano pay e wo yesu din mu ye jiri ye se onyame adom ti obibiara e ho ye ani ti na tani ade bia ye no no ye tia ya sofo empenyemfo nyinara na ye tia ya safo ma ani adofo a omu etie yen I will do more any internet in this thing in Iana when I may insure Obibiara every day. Yada when I may see and I know pay as an abambo adults so am I, Nayam ye adults so am I, the Timo Paul Amano, and no mammy no me no yet me, Egina, and Untisa, I see there be a ho, say ye be a ho, send come for be a ho, or no answer for Rade and near the Bemana, and to near you free Yakuma Munyanara. Yadi aye ye mana, ye free munyara, yadi antumo mana. Ye shrani din bibri ne kase anase enkano. Enunti mawafidye no enusu enaya ente ebeba moho na ye ni munyina ababisya unyamiya seo. Nami shra sanu pei udu wafidye no atu.
Oh, Big God, big God, big God, me and words flesh, nothing too hard for him. Mere words can't describe the God you are.
Pase unyame osuna okrona bibibia ni hwa yebetimi ade adescribe nche oyonyame enunche enano pay emraso ese yeba abisua unyame me asem enunche gusuma wafidie no enaya last week no ye sorry se emra obi baaye no ikoko bie dan ntimi ko bie dan wieye no me baaye se na omayimi afri emframam enuntimbe jina hakasa kasa ya dikane david afra mi se mini bio enti na SSA mi free emu mi jai na mi ye ni nyina na mi ko mse na MPP phone be ye program to bi ba ntemba bibie e be jina pronati enti na mi nim ni pa current mi koko bi se na be ye ni pa nso betimi abem nto ba ye no na chese program ni nyina o me yi mi free enti ta ma mi start se ndenyo message no Mikoba ene chese ome yime free. Nti mufanche mti sana last week ino. Program no eko yeye. Enu nti ene. Ye babi sinya unyame asem. Tene medika kano. Because mfitiansi eno na asem ni oho. Na asem ni unyankupon na oho. Na asem ni unyankupon. Na babu se wanko ti asem no anye bibibia ro yeye. Enu nti ene ne seminu mieni ye kwe ti asem na. Yinti ni enye bibibiara. Nti ya babi sunye wenyami ya sem. Nti afre ye bo empire. Asafurade ene udin. Ye shewe ni mwenyam na ye kamfo. Ya ma udin kesi ene so. Efise umu ena yensu. Ya tiasi na ye hua hua ya hon. Yinti minye bibi. Efise yifi ewechia. Nti ya mra yibi sunye wasemi. Ya sire umu konkunu. Ya sire unyansa. Ya sire unhunu mu. Wa wo yo tre tre fo wa wo ye otigina fo enen so yo kakai fo no bra be tre ye bra be ka ye be tre ye wo wase mu hu mu na ye nya nti ase ye foforo ye nya nya nsa foforo aye betimi e de ate wase mase na ya nante e wo ne wi ase mu ti se enya nsa fo nti se wo mu a wo mu ni tri na dachi oba ye nsu ye nya wo ho aba we na ye bisa wo ene anope yi Ewo Yesu Kristo demo ena yebo empire ye. Amen. Alintisa ni America cancer last week in the interruption by Nifri obi obejina ho enchi ne mumfanche. Nchi na emre na eye short very short no. Enti ne ye tia onyame asem. Last week na ye kasa ni 2 weeks etwa mu se ye hunu wo Nyankopon na yasum ni ye. Let me say, and see, but yeah, the I know ABC why because it can't seem baby last week, nene, last 2 weeks. And just as I said, Sam, me know me and you, who says for Radenum. na ye esum ni ye enti na ye sua bibi fufuro said we should know our time ye hu emra ye won knowing the time because the times are what evil enti si ye hu emra ye won ye dia ene na menu mi enu ye behwe ye mre esu ye si ye hu samre ya ene ma ye ye no ye besua nyansa wo si ye hu samre ya ye betutu ya namon edi esisi ye se wo hu no se emre yi eye emre boni a de biara obeye den wo obeda wo ho wo ne ma wo ye ade bi a wo kan ni awututu anamon de ya ye wo usikasemu obi biye mu no udi nyansa beye den ebeto ho because the days are evil na emre ya ye nyen enko na chi bio ebeto aso aye evil and inti na bible no admonish ye etu ye fo e ka kire ye se e se se mi no mi no ye hwe ye mre esu ye se ya hwe ye mre esu ye an de bi betimi afu ye mu empofri mu mu a sa mre no mi no mi no ye bebre enti se ba se fie nim onyankopon a bibi bre e na e besisi ya kwan ne se ba se fie nim asafo urade de a se na bible ka se wo mu mu nim asafo urade no omo de wo exploit and enti no mu betimi agina na oma ye ene ma ese se omo ye ene enti no bible no etu ye fo se emre yi these days are evil and enti no ye hu ekwan a ye be fa so a ye be enanti ene enti mi kan bibi e wo Ephesians fo nguma na ana se Ephesians no etre enum Ephesians chapter 5, 15 to 20. And that a whole and I be jina. Na yesia unyame asem. A whole na ye be jina na yesia unyame asem. Ephesians chapter 5, 15 to 20. Mekai. Was he seen then that ye walk circumspectly? Not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Where therefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is, and be not drunk with wine, therein is excess, but be filled with the Spirit. 19. Speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melodies in your heart to the Lord. 20. Give thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. And ye kain ewo tri ni mwa. Chino eso se enti monna monhwe ye na monante ye enye se won a wonnim nyansa na emom se nyansafo monhwe mo adaje eye efri se eneyi eye enabone ye enti monye enipa a wonni adwene na emom munye inipa a wohunu adie a ewrade epeyie na momoro ensa efri se eno ena ede sakasaka eba na imom munye ma ewo honhom momfa sankuo ho enyom ene ayeye enyom ne honhom enyom nkasa enkyerɛkyerɛ mmɔhɔmmɔho monto dwom na mommɔ sankuo mo akoma mu ɛma awurade monna agya onyankopɔn ase daa wɔ adeɛ nyinaa ho yei yɛn awurade yesu kristo ɛdin mu amen ɛno nti sei ɛna Ephesians no ɔtu yɛfo ɛde akyerɛ ɛna nɔpɛ yi sɛ momayɛ nhwɛ yɛ nante ye ɛyɛ ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔyɛ nyɛ dɛn wonnim nyansa ne mmom sɛ nyansafoɔ yɛn nyinaa yɛhu mmerɛ a yɛwɔ mu yi sɛ mmerɛ yi nneɛma bebree na asi nsesaeɛ bebree na abɛ wiase sɛ yɛtwa yɛani koraa hwɛ 5-10 years ago a na deɛ nnɛ yɛhunu yi na nyɛ saa na ɛwiase kye ɛno nti yɛhu sɛ nneɛma bebree na asi nanso so no wɔm ho to asafo awurade so te sɛ deɛ mede kakaeɛ no ɔnyame bɛkora wɔ no ɛno nti na ɔbible no hyɛ yɛ sɛ yɛnhwɛ yɛn nanteɛ yie na ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔanyɛ dɛn wɔnni mu nyansa na mmom wɔn a wɔyɛ anyansafoɔ sɛ meno mmie no yɛbɛtumi ahwɛ yɛn ho so yie a gye sɛ yɛhwɛ yɛn ho so wɔ onyame asɛm mu sɛ onyame asɛm ama amɛde mu ne hyeɛ ama mekanso yɛn ama metu yɛfo a yɛn nso yɛbɛnante te sɛ ewiasefoɔ yi a yɛntumi nhu papa yɛntumi nhu bɔne ɛno nti ɛsɛ sɛ mene mmie no yɛtumi nante wɔ onyame asɛm mu sɛ yɛfa onyame asɛm ne yɛde toto yɛabraba ho yɛde toto yɛnante yɛn ho a ɛno ne ɛbɛma yɛhunu sɛ sɛ yɛnante ɛte sɛ deɛ anyansafoɔ anaasɛ wɔne a wɔnni mu nyansa ɛfiri sɛ bible no ɛkasa kyerɛ yɛ sɛ nyansa ahyɛse ne ɔdeɛ wɔnyamesuro The fear of God is the beginning of wisdom. Ɛno nti no, nyansa ahyɛse ne onyamesuro. Ɛno nti sɛ me ne wo mmie no yɛtumi nante wɔ nyansa mu a ɛneɛ na me ne wo mmie no ɛsɛ sɛ yɛfa onyamesuro ɛsɛ sɛ yɛfa onyankopɔn because wɔno ɛna wɔbɛkyerɛ yɛ because bible no ka sɛ trust in the Lord in all your heart and lean not your own understanding in all your ways acknowledge him and he will direct your path ɛno nti no ɔse yɛnyi wɔ nyankopɔn ni na yɛmfa yɛ ho nyɛ dɛ ɛnto no so ma yɛmfa yɛ ho nto yɛ nyansaa ne yɛnhunu mu so na ɔno asafo awurade no ɔno na ɔbɛtenetene yɛn ne yɛakwan nti kwan biara yɛnam no sɛ yɛka sɛ if you want to learn on our own wisdom a ɛno no ɛmoa yɛn ɛma yɛnhunu nyansa but sɛ yɛde yɛ ho to onyankopɔn nyansa so deɛ a ɛneɛ na onyame ɛbɛma yɛnhunu nyansa na ɔbɛkyerɛ yɛn ewiase nea ewiase de kɔ na wadarete yɛn na wama yɛnnante ɛwɔ nyansa mu na ɔmo a ɔmo wɔ akyire no a ɔmo nnim ewiase mu nneɛma no ɔmo bɛhu sɛ ampa ankasa wankasa ne wonnante ɛwɔ nyansa mu na wonyɛ wo ho te sɛ deɛ ewiasefoɔ yɛ dɛn ɛyɛ wɔ mo ho no sɛ yɛhwɛ ɛnnɛ ewiase a ɛrebɛyɛ a nneɛma bebree ɛna ɛsi titiri sɛ wokɔ parties na wokokɔ bus ne nneɛma nneɛma no wohu sɛnea nnipa asi ayɛ ne body sɛ yɛrekɔyɛ nufoɔ yɛrekɔyɛ yɛto yɛrekɔyɛ yɛ body wei kyɛ sɛ saa nneɛma no nyinaa it will cost you a lot of money so nyame mu no mene wo mmienu no ɛnsɛ sɛ yɛbɛ waste a lot whereby a the body no yɛntumi ɛmfa nhyɛ saa nyame animuonyam ɛno nti deɛ wɔ nyame de ama yɛn no ɛsɛ sɛ yɛyɛ dɛn yɛaccepte so yɛaccepte na yɛtumi nante wɔ nyansam because now no sika ho ayɛ dene ɛno nti sɛ yɛnhunu kwan a yɛde yɛ sikasɛm ne yɛn nneyɔe ɛbɛfa so a saa nneɛma no nyɛ dɛn ɛntumi mmoa yɛn bi wɔ hɔ a wobɛtumi akɔ akɔyɛ afei wo nkɔmmra no na wobaaba bɛserɛserɛ ne bi wɔ hɔ a wobɛtumi akɔ akɔyɛ afei wo nkɔmmra no na ɛbi a na implication sɛ wɔho yɛ bebree woakɔfa nyare woabebree so ɛno nti no Bible ne hyɛ yɛ sɛ yɛnnante wɔ nyansam ɛnyɛ sɛ bi a wɔmu a wɔmu nim nyansa na mmom no yɛnnante te sɛ anyansafoɔ ɛno nti saa na Bible no ɛhyɛ yɛn sɛ mene wo mmie no yɛnnante sɛ yɛnnante sɛ anyansafoɔ a ɛbɛtumi aboaɛ mɛkan biribi wɔ Colossians no na yɛde aba abɛwuram sɛnea aha no ɛka no ɔse ɛnti monante nyansa mu wɔ wɔn a wɔwɔ akyire no fam na monhwɛ mo adadeɛ so yie so because of a nipa ɛwɔ akyire nti no saa na Corinthians 4 no 5 no eka Corinthians 4 no mekan Corinthians 4 no 5 and 6 osin enti monanti nyansem wo won a wo wo echire no fm na monhwe mo adade eso ye na momma mo okasa ho emra enyam se da enchine ewom na mohunu sadia modi bebua obi ebiara and in English ne say walk in wisdom towards them that are without redeem the time let your speech be always with grace seasons and with salt that ye may know how ye ought to answer every man so anuntino si yenhwe ye efi se wo mu a omu wa akire no wo mu hwe yen se ne be ya si ye kodane wiasefo ne ya nante ye a omu omu wa akire fo no so no wo mbe hu se ye nso so nya nya den ya nante ewo onyansamu enti Corinthians no ani Ephesians ne e tuyefo se ye nante esti se enyansafo na yenhwe ya dadie esu yen na omu omu wa akire ne omu ye den omu hwe yen ye ma e hwe yen enipa wa akire e hwe yen omu omu di akire no omu hwia ye nante ye omu sua ekwan ya faso ye ye nema enti se menu mie no se ya nante e wo nyansem a e di enhweso e na ye di eja wo mu e di na ye eja ho e di ama wo mu enti se menu mie no ya fa kristo e di ato ye ho so eni kwa se ye nante ti se ewiasefo ye nemu no ye nante e wo nyansem e ti se woni a wonim enyansa se ni a bible no e kan enti 16 ni se enti mu hwe mu adaje esu ye se ni a Corinthians no so e kan ye no Yenshe yen adadie esuye. We should redeem the time because the days are evil. And yema bebre na senem di kankan yebehu. Se the days are evil. First nka niyama nka wungunu. Nka niyama nka wonte. Se se womu kani pempen. Womu ji womu hon. Se se wukwa sa womu TikTok. Yini womu niyama niyama yiswa. Se se first no. Nanka emema. Emema kroa sebiyo. Nka womu no yes simple no se wo hwe mema emema ye very simple image nanso so no emema kura nya den enyiyi ye ho ba hwe sane oba edi bema to ho na ofo mu oba efri bema mu na wo nyankopon eshepu womu edi aniema bebre edi maam se say sane yema ni nyira ye den egu abontene Enye me ma ne di gu abontini yon. E ma no ankasa e ye dey. E di gu abontini. Nga wuko Instagram, wuko TikTok yisu. He se wumu di ya akodru fe e yi huan huan. YouTube yisu nyerara. Che se ha jwen e na e wang wang. Yon. E nunti no, se ni a babo no e si e kaya no. E se, e nunti yanya dey. Yenche ye adagye esuye efri se enano eye naboni se wan hwe ye enema bebre ena obekwa kwoshia na wakwa kwodi akire na edebone ede abrel because so many scammers enema bebre ena abewura system no enti se wan hwe ye a obeka se wo ho nanso na wuni ho sa ne meyi nyina betumi atratem ama wakwa kwodi akire se wu di akire a Fasho otiri mi se eye bwane ena woko na odia kwa akwa ye. Because obi nti mi nshe saadi yano na oye se oo meshe nukwa. Enye sinsa sobi ya ome so enye nukwe. Sani eme ni nye na ano edi bwane ene edi breye. The moment ube di sani eme nechi nun. Na wajwene efri unyame so na wako akwa di saadi enechi. Na wako akwa akwa ye bwane. Enu ntino ye nshe se emra eneyi eye bwane nun. Tabo ni se we should redeem our time because the days are evil. We should redeem our time because the days are evil. And nti me kan bibi ewo Romans no so a na ye di eba ebiwra awoe so e mo a me kan Romans 12 no Romans 12 2 no wa se na monye moho na monye moho ese ewiase yi na imo momfa adwene mo foforo eye ensa kira mo ho amon so die onyankopon pe a eye pe na eso nene no eno na eye pe na eso nene no no ahwe so eno ti me kan ewo English and being not conformed to this world but be ye transformed by renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, and until now, we say, my enemy, who is a day, a wiasifui, a year day, a year woman, no more yamfa adrenaful from ye, and such a year home. So, now ya saw ye when Yanko Pompe are a son and no, na a year penal affair. So, San Yamane, we ask for not to go so, yes, San Yabody has in ye ye way, ye ye near my emperor, but when yamme a tree ye fo. Said the days are evil, and in Tiensha ye send ye Romans 12 to no air canon. So, and until no, my ye ye ho, et is Savior's name, ye transform by renewing of our mind. So, na ye shed ye ye. Aye acceptable aye perfect will of the Lord no na me nu mi no yem pursue say yentimi ni sane ma na kire na ye di wiase achi a wiase di ye beko wu do ye nyira ye bewu but ye wu na yakoy eno ene asem bi sa sese me nu mi no nge bi sa the days are evil eno ntino ma ye nyaye ho te sese wiase ye ye ho te se wiase ya wiase be yi yen na boni e wo wiase nyina mu no yen yim na ye bekwa akoye eno ntwo se yen hwe yen adaagye esu ye yen hwe yen adaagye esu ye if we say the days are evil, if we say enano eye eboni, and it is enani ye boni a boni be bre boni ye wadanum eson echen dano, and it is a minu umie nesi akase ye be pesi onyangu pon ye be du onyami etia onyami be ye ni tiri mupo no ayade no de achre ye and it is yenche ye andadi eye if we say enano eye and abonin. So me no me no say ye hum he and nano a ye nabonin dia and ye na ye ben nante etise and yan safu. Nemum ye nante etise womwa womuni adjunin. Na ye ben nante etise and yan safu. Na en ye ma ye yeno. Ye timi asheni ye. Yen semwa ye ka ye ni ye 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 timi e putu good things na sene beya omuwo echire no omu a omuwo echire na ehweye no ometimi esua ene pabi edi efri eyeho anunti yebe etwa so na ya koye nim anunti yebe kan ewo efficiency ho no anu na ye sua no 18 no anunti ase mumuro ensa efri said eno ena ede sakasaka eba na imumunshe ma ewo honhomu. And be not drunk with wine, therein is excess, but be filled with the Spirit. And when she say ena Bible no, e kachere yen, e se ma enye de ma ye moro ensan. Chenya ewia se etimi aye boneno. Se minu miye nun se ye bro ensan, ebe yire pa se ye beti ni aye den. Ye timi akura ye hon, na ye hunu papa ene ebone. Se ye bro ensan, pebe yire pa, se minu miye nun ye beti mi e hunu e papa ene ebone. If you say se ye bro ensan, e niye ma ye ye no. So hon, wan kasa wun hon, afe wu sore fri wunde mwa, wun sa brunu mwa. Ho, ena ube hon se, oh, nti sane ma we nyina no me ankasa ena me ye ya na akire na afi wu bisa nti ye hu se ye buru nsan e be ye den pa se ye niema ye ye no ye be kai afi wu wi na bisa se sadie we e ye den ene ye se e ya sadie we e ye den ene ye se se ye ko e babu mu a ne hu no se emra no wa ai mano nsu yire na ebre na ade no etie ye no papa no ekoye den okoburo nsa So, obronsa na ehunu sansa na wa bro no e ma na ye den okoyiyi no ho okoyiyi no ho no e ma ne ma esusu ba ye den e ba e beto e she no so enu no e dai enu ntine sana na bible no ka se na ni oye bobetru bi na bobetru no a wo ye ye no emu ensa bi a wo no mo ye no onno moy nantu odi kodai na odi yiyi ne ho na ema ne mama na ebe hunu se na omu papa abo na oyiyi ne ho no ema ne mama no ekoye den ekoto she na so ene wo mu e dai ene ne dai ene nti wene ene ema efiri ensambro mu ba minu mie no nyina ye wo experience bebre e wo ensemu do hun efiri se se hu se ne etwa hre yirem e wo enani ye kokko e wo bottom nu mu a ye hunu se enso enho sunsan so no e wo ebro e wo bro kesie ene nti bible no e wo ne ye te minu mie no ye nhwe ye wo na wiase because the days are evil wan hwe a wo kobro nsan na nia wo pese wo ye ne da no went mi anye kasa sese wo ka ne da no went mi anye wadwuma sese wo ye ne da no went mi anye ene nti no ma ye nye enie ma e wo enyansem te nia wo hye se ma ye mmuro efi sese wo kobro a Unti minya fi na latter part ne se na munya ma ewo ohunhunmu enti minfa ne se se bia wakobo te ne kwasi ye kwa sori obi wo ha onfa ho oba wo twabi kakra ansa na ode ba sori se ne be ya nani so e be ya nwa ne se basese ye ko jina ho ne se ye ko tu onyame nyom a wo no enyom ben e na wo beto so akuma ben e na wo de beto sa nyom no So, and the Bible no admonish here, and yes, be a necosia yinkun. Because, dana, day in, day out, no, each and every day, no, ye ne win yankupon ewo a yonkofa. And in Tisabase, say ye ko win yamienin, ne be a yasobi ahe, and na ya kebi ahe, na ye di ko win yamienin one. E better win yame accept ye. Wabra Bible no admonish ye, ese emaye nye. Enuntinu, se ni ye ni unyankupon ewo ayonkofana. Ese se minu umie nu, yeshe yehonsu ye ewo ya agudie mu. Ese minu umie nu, yeshe yehonsu ye ewo ensanu mu. Lefri se, womwa womu nominu. Enye pebiare ni huwa eyeden, efri mu edipa. Ene mom enim guasye, ene ma emfata, eno, ena eba. Eni nti babo no enche minu miye no se, ma ye nche ye hon ye, na ma ye embro ensa. Efri se ye bro ensa, eno ene de saka saka eba. Eni nti se ye beti miya tina mu, na ye di emu die, e di asum asafwe, e ura di dia. Eni ya wase, na ye mbro ensa, efri se se ye bro ensa, a di saka saka ena ye ena beba na control esese minu mie ni ye control ye hono ena dia ye betimi a control ye ho eni ntino ye nhwe yi na ye nante ati se enya sanfo na maye moronsa efisese ye boronsa a di saka saka ye ena ebeba eni ntie ye nhwe yi se ne be ya onyame eni monyam ebetimi Ashrey ewo yensu. Me kain bibi ewo Amos no edi ewra saadi emu. Me kain wo Amos 5 no. 5:13. Therefore, the prudent shall keep silent in the time for it is an evil time. En inti sa inti ena memudifuo emuya Nimdifuo emua anano efrise ebre numu efrise ebre yi eye emre eboni eninti monshwe papa a eye na mwenya enkwa na ewrade asafo nyankupon ene mo atina mfedye ma akano eninti 14 no wo Amos 5:14 no. It say, seek good and not evil, that ye may live, and so the God, that God of hosts, shall be with you, as ye have spoken. So, and intino, say a basis ye cobron san, a bed day, na winyame, any day, any ababa betna, a basa winyame or betrin home, a day a free ye home, and intino, yen she ye, a war, and some no more home. If you say ye bron san, I say a no, and a disakasaka eba, na winyame, intimi, any ye betna, send your noisa for rade. Akaso wani ya ebetena no. Ya yako bronsan. Na ya chunye hon. Edi ya free wanyanku pon. Enunti yebe shema ewa hon hon mo. Seni ya babo na ekano. Na yebe den yebe shema. Enunti sena babo na. Yen twaso ewa 19 no. Seni yebe ya yebe shema. Enunti mumfa. Senkuyo. Ehon enyom, eni ayeyi enyom, eni hon hon mo enyom, enkasa enchere chere mo hon mo hon. Monto jom ema na momo osenkuyo, na momo osenkuyo mo akume mo ema ewuradi. 19 English no. Speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melodies in your heart to the Lord, speaking to yourself in psalms and in hymns and spiritual songs, singing and making in melodies in your heart to the Lord. So, and into a sin name, Womi Yan Shema, and she say, a besham, my dear, and ye na as a semi noon, me no, ye fa as an curnum, any aye ye num, any hum hum yum, ye den, ye de kasa kasa eden, edi chira won yang coupon, away ya kumum, so na ya bo hum hum yum, na san curnum, away ya kumum. And so I had then, Edia ma asafo erade. Se a basa semi no, me and ya ye, ya sa, ya boro, hey ya, ya bear dance a melody song see. Ye me and ye to me are to be, Edia my own, etimi are to be, Edia ma asafo erade. Se me no me and yin aye nim, a dia asafo erade pe. And se, one uncle tonya den, won't to me and ya den. And San Hon Samrane won't mean to aye ye man on, won't mean to process man on, won't mean to worship a man on. And just a semi no, me and you said 19 a cano. Yet me a bohun home on yum, awa yakume mo, and I a two edia ma asafo erade. There's a basa ya brua, a bay repa, say beto, sahun home on yumi, edia ma asafo rade. And to when ya me a semi no, me and you say, as I say, ye fe ye, na. Yetimi tu hon hon mon yom edema onono asafo rade. Si yetimi tu nyom edema onono asafo rade ya. Eno onono asafo rade obe eden. Obe accepti yen na waji yen na yenkuni midye adosu. Na yetimi atina nemo ese enyansafo. Nemo mnyese womwa oye ni mnyansa. Nemo mse woma womo ye. And yan safo, and I, Unyameno, Eshushe, a dear free minu, me no home. Minu, me no, as I said, Danny, da, your casa casa, a chile your home, a war home home, na your casa casa, a chile your home, a war a new moon, a war senkuo moon, na ye di a ye ye cassia so ye de, a free and ya kuma moon, a de bre, a safo, a radi. 20 no, ah, a ye, ya disiano, na ye yeno. And untimoma. Eja inyankupon. Enu sorry, mona eja inyankupon. Asi, da wo, adie nyina hon. Yei, yen erade Yesu Kristo edie mon. Enu chese se, ye da adie nyina si. Ewa wo nyankupon mon, wo Yesu Kristo edie mon. Give thanks always for all things unto God and the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. And in the free aye ye mo na ye de ma asaforade no. As I say, ye de aside nyanara, e de ma asaforade. E wo ni nipa nene mshe supa o di amaye. MPP for na baby untine. Me ko na makwa kubie dono ama omo. Ente, mesan yaba. We'll be right back. And then she sent a Bible, and I can say, I didn't name Moyamfa Asida, and for my answer for Rade. If you say, or not, answer for Rade way, and I was to share a way, yeah. And until me kind quotation by Cooper, Nafi, Yadi, Yadisiano, Eddie, Abba, Nevier, yet me kind be. Mekan bibi ewo First Thessalonians no First Thessalonians 5 no 5:18 First Thessalonians 5:18 enti mona ase adie enyina emo na yei ne die onyankopon epe Kristo Yesu emu entimona ase ade nyina mu onyankopon mu na weni ne Yesu Kristo epe ewo mu First Thessalonians 18 In everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you In everything give thanks because this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Nti ade nyina mu no ye na ase na we ni ade a wo nyankopon ehwehwe e wo mi no mi enu ho. E se ye be da ase. Na ye nante eti se e nyansafo ne mum nya se wo mu a wo mu ni nyansa. If he said the days are evil. Onyame enhyira o ene anope se wo die ofidie no eto ha. Na me ya aduma next week no. Ebe ba mo nchen bi o ne ene mo aba besua onyame asem asafo urade e di aseda ma o ye di aye ma o ye di nkamfo ma wo nenso so se wa be kasa akire ye ke ye nante ti se nyansa fo nye se wo mo mo ni nyansa ofi se ena no e ye ebone wo mo mo wa kire no esua ye wo mo hwe ye nante ye wo mo hwe ye kasa eni ntie mfa kasa e ho tie nyina na manye ye nya ye ho e ti se wi asefo na emom no nye nya ye ho e ti se wo asafo urade wo ma wo tentini Na sene beya wo nam so beba nam so ye benya chefa e wo wahini emu no ma wasemi entena yakoma mo twere gu yakoma pono so ma ye nwunwune ho awiane anadwo ene emre biara asafo urade e besori e wo yakwan so nese e base ye ye fi yakwan so a wasem no aba abetretre ye da wase ene ese wetie ye wo Yesu Kristo din mu ena e bompa ye amen And before no, I would endure and tinue with Fidiana and free her, and then Faso and your was sorry. But what dress of Pepper, sorry, Pebby, now I call now when I mean every so, and I'm so at the extra. When I mean shall send there, when he ain't if you are dear, our Bible hour, when I mean shall be brave. You are-